back. Back a minute.
Vipi kisura? Leo mnataka nipe yote, yote, yote. Oh, I'm choosing true gas kama kawa. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe. Love you, love you, love you, love you, love you. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Excuse moi. Love you, love you, love you, love you, love you. Naitaka mia filmia. Siyo chini ya silimia. Mia wendo wangu mama mia. Nipatie ni iwegia. Nikweli wengi wamepita. Lakini hao si kwa ita. Lakini pindi ulipopita. Siku sita kuko weta. Umetoka Afrika. Tabia zako za Kiafrika. Na umbo lako Kiafrika. Mapenzi na yunipa kwa kumina data. Mapenzi na yunipa kwa kumina ringa. Nileweshe na mahaba wakikinga. Kwa waganga wakiganga. Nipatia mbaka juu ya ngurunga. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe, love you, love you, love you, love you, love you. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia.
It's your boy Drew, that's going and checking.
Love you, love you, love you, love you, love you.
I'm a beat that cat girl in self-defense. Glance in the mirror, see my sexy friend. Introduce you to my Johnny, he's your next of kin. Only thing that's got it ticking is your estrogen. Ooh, little mama, are you vexed again? Because I learned about your previous tense. A man that is better than my medicine. And it's got me hella bent. I'm trying to figure out how to make you wet the bed. So nipe bila kupima, can feel a nigga to tima. And hope you help him deliver like a nigga from a single shoot. You my muse, but still I bring out the inner you. Make you wanna feed me good and I ain't talking dinner food. Beautiful, I ain't got no vitamin. Let me eat the food and drink the juice. Got you yelling yes and not to please a fool. See this girl, say envy you. Cause TG here defending you from the ravages of famine. In the sack me with this heavy tool.
Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe. Love you, love you, love you, love you, love you. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia. Excuse moi. Love you, love you, love you, love you, love you.
Kisura
umeundika, kishepu zedi ya sidika. Saote shasikika, nipatia yote moyo saidika.
Nipe bila kunipimia, nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia, nipe. Love you, love you, love you, love you, love you. Nipe bila kunipimia, nipe bila kunipimia. Nipe bila kunipimia, excuse moi. Love you, love you, love you, love you, love you.
Kisha valuka, cheki vile ki flow, tusha anguka.